Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe heddi be jamwale modo heden woni bete aljumaare noga e jena lewru decembre hitande 2023 yamde jena yottigele suudu radio Abba Yuwar Ousmane Nyala mudu kabaruji do gagni kante to bobbi jande to doggobe mali kolliti tidala jogi bangal gurdam e golle mubben hali kawrital humani be doddu wadobe haru caldi darti e lam o fiyada be reji yalla golleji mabbe ana jaa yeso bale société civile kolliti golleji laamu hakkunde jo golleji laamu hakkunde jo heddi wadde le ngo hakkilo be kolliti wiide ko heewi wada makka ko heddi ko hani wade do ana heewi yamber arandere bangal dirgol wadde e yewtereji pawide do nyaaw kado iyama darade ko wiete hemophilie fuddi fanda mudon yo humpitinde himbe kabar o nyaaw yodi won sembe kabaruji di beta ko bismillah modon heral studio tamani kawrital naybal forum des athletes don wadobe yewtereji haro caldi hedde humanibe doddu fuddi alkamisar kenyen do bomako do sisilibe cubi hikka humanibe doddu fu darno yirwer adnar ndu bangal wadgol haro caldi le de yambere ana wondi e wadde le o wattu mo doggobe kuliti metal mu ben bangal tidal njogi hedde e ngurdam e golleji mu ben e wi hunchenimbe don horengal kawrital balde didi yo wattu mo be ani faabade e janginde ndoggobe yalla ana beyda yirugude faabeedure den fam anni ko Musa Agma haa hebini en do faccitango Mamadou Sama Seku e sita Sidibe
jande haybugul e famigul kabaru nyamduuji ngadobe yewtereji sembe caldi ngurni bernde di do tutundral hakilaji balde didi e wi janabu dante horejo fedde athlete en mali sisli kewdi goddo dun haramun memete
fadda de massibaaji kay faabrade be nyamiri nanal mudum kay hokkudo hakkileji dobbi won golleji dimbe wonde wadde le ne yembere mede wonde lannude o haro caldi gado waafde lawal sulan be yimbe jangine tofon yalla mebe ma anta so de ben waay wadde di golleji nyalade warande
pour assurer son avenir
harube botu o tuudal fi metta mabbe fewde telaji dibi jogi yila mabbe yo hunjongul hore hantinde
yimbe be golle men naari bangal doguru leydi mali weltaki sanele golleji mumen be holliti fa hannen fes imagol ana wada ko adde mabbe yataake en mudun fedde watre won ton hunko humini golleji mabbe kay federation goto ana yaa dubi tatima dubi nay hannen be lonki wada imagol fes ana waawi wada doguru na muuyuta so nin a wala faabdodo ma wala fundi golleji hebiri lawol nafta fe huunde
c'est pas facile quoi
ko warata chapane jetto jeune en ngadobe sport jabe mali yurube federation ngaji kewdi ngari e boto
sakirabe holtindo wiide di kabaruji fu andodo mba hebude do bembe ande de do hella amen facebook kanya konta twitter bale société civile njoddeke batu alal bare de do bomako do fa jewto golleji ngadaadi bangal politika ku e golle de lamu tiagal ko be jetti jewto goji ngadaadi le o wattu rafinde na goodi be koliti du ko ne hakillaaji mabbe ko wayi wadde fa lamu hakkundeji on newo kedden na jantore isa umar togula Ewi Badra Alou Sako horeji comité technique stratégique des civils de la transition fay etawede nugal sariangal fuddi gollerede beedin gol dole mangal paden ti dalla modon an heddi fa joni
plus de 1700 écoles fermées
ko yata tu l'école ujnere temedi jeddi wonko uddan le wuddu leden yaade sahin leedi manni ti dalaji kewdi matan ko naari bangal tu doctoroje ka lamorde lafi modon en nokkoji tiagal modon kasin kulleji nyamete ko he modon cogu modon ngabbi watti joni di ti dalango sabe bin handen woti hala modon wawa halade jaati
organisation des élections générales. Titalla goddo ko be joinimbe obat ko kolliti yo rafi pambaral do bindande de e wi sek Umar Dumbia andindo kabar politika ku jodda halaji do sariaji tikudi hani wadde yalla bibbe leddi ana beedene famu.
Nous sommes
mede wonde fi dabiri fa hannen gafanyol man hannen me hewte ko me tewto on tofon mede hasingini jaati yalla kulleji kewdi an heba weltade le leddi gaddo hani wadde rejo dati labudi soni wala dun feso wi den leddi huntina hore do didat jokuden juuti boyfu dum hetna en torraji di en jodiniraki
kawrobe hen kollitan kanan kobe ko woni hakkilaji mu ben yalla lam hakkundeji o ana lato no yidira ndaraniibe entreprise ngaji pamari e kakinidi puddi mijade illa alkamisare de ndartude sardiji kesi jafinoji no entreprise ngaji kibirta fabirede jawdi dun wadi le kawrital projet kumani don entreprise ngaji pabirte bangala jawdi no dirta pafem e gollidibe mudon madame touré fatoumata koulibaly woni jubbino golleji pafem kede ko wi ko han jarado faccitango mamadou samaseku
pour le financement le parfum a déjà
bangal am sadaji di papam hebi jawabu al hali haybugol golle e mu joni o yo tiagal al hali haybugol kebado o soni jawabu go imo hebama kum tana hore hejo golle sembengul bawde yalla hinaji asindine andade akunde di jotelaji guddidi ko wawi takere wi rafi sifa golle hejo am sadaji di gollaka ko nande mun dena soni gulire de kebi fabede bangal mudum do wala tal sababu be golla ko hanni golle de yalla tutude dun no gulire ko ni de am sadaji yalla ko faaba kadisi
pour avoir accès au financement
yamber arander dirgol wadde e yewtereji bangal nyawkado i amadarade don ko wete imofili e fuddan go o lewru janvier yaade chapantati lewru mars itande 2024 don hollita kenyan do bomako do yodum hakkilo walde association malienne de lutte contre l'hémophilie kany e gollidibe mudon nafanda mudon yo humpitinde torraji gondi dow nyaw hémophilie no fa yottade hono haani sawrirede fa bidirede na fam an ko sita sidibe hebini en
le leedi mallin yimbe ujnyaaji wonko tampi sanne saabe o nyaw fandugol jiyan lebi horebe fedde huminine habde o nyaw o torda saabe mudun jamar ko hewum en andina o nyaw tegal mudun sawrego mudun waddata ko ne wodiri dun ko holliti dowda mali kanyo amiru fedde huminine habde o nyaw fandugol jiyan
jotti jidi yeltini fedde arnandu huminine o do nyaw jiyam hemofili nyobe be yuko buri nyaaji tato temere njetto bangal milongoji didi yimbe ka tabani jena li temedere sawraka
lebi kanko professeur yakuba lazar diallo goto e doctoro anduno kabaruji yijan le doctoro hopital djimali ko holliti wi o nyaw wa minede jogala fe suni warani jamar fe damu do famitine do kuteji mudun
ce projet hemophilie
den o do projet hemophilie fanda mudun famade butugol kuteji o do nyaw fe jamar dawru duno yibbe perto famu e do kabar mudun wadde nyaw mu nyaw hebgol safariji wonde nyaw be yalla be tantaw febe na heba den gol le jam
lebi kanko directrice générale hôpital du Mali docteur Sanata Sogoba o holliti mi on joodini wadde imadraji mawdi faabaade golleji nyonngol o nyaw
mobile 207 gotel kewngel essence diurngel mopti himbe jomben kabodo be anda ngoni ciuti dun wadi nyande talataare noga e joga e jegon lewru decembre ndu hakkunde sevare e banyangara mobile non sofera 207 o dun donnowngel kanye e gorko goddo ciutama ciudidama e maggel ka rew wonnobe le maggel e njoppitam holtinde wida fa handen lawol banyangara bankasa ana fala dun no sabide fa jonbe kolti wida mobile haji anandari le e gelle didi
Sijo Tamani yo projet fondation Irondel do Mali do mo faaba mudun ittira leyde gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume-Uni kanyum Union européenne et coopération espagnole
le hitande 2023 tidallaaji kewdi ngadi bangal neɗɗa ko hono tidalla tajugol kuran kany e mutareji golle ngadi laabi kewdi hedun saabi dewral signinama hakkunde laamu o e baale syndicat ngaji no dewr no dajer hebirte di tidallaaji e wi hunchim e wi honjotobe ana no ana bonna golleji jamarnde ana buytadu yagol yeso yirwere leydi meden di do wartugol le kabaruji ngadi le hitande 2023 handen humani be golleji mudun politique woni hakkillaaji mu ben leynde jantore la le tangara do facitango sita sidibe
tajon kuram wadi tidalaje kewdi do jamare le lebbi chaktidi le hitane le wi kanko amiru fede nodirtene reddo kuma ko holliti wi tajon kuram kutiji mudo satti sanne do golleji yimbe ben badu samunu ko holliti wi tajon kuram fa hanne ana jokkina yaade
o tidal edem tori nawtortobe kuram fuburi gollirobe juude nawtortobe kuram tajgol kuram gol tampini dum ben sanne le golleji mo ben fuburi tiagal ko ministre o yalti haali den fu tajgol gol buri
le wi kanko andro kabaru nedda ko je tanju gora on teedro lama tinno fiat dabiriji yalla jamaran an hebine panunga nanan mudun ko nafatabe wadde golleji mebbe on teewta fa hannen horebe bangi di dum tinno wada balle ko nare bangal kaake nanan mudun
le mali peut envisager de
mali an hani fiide dabereji do nawtarade kuran ngaji kibirtedi enange ka nawtarade dum wana ko yafi rabbi hebgol o kuran resiro dum wana ko newi mali an han dartude le duube garoji tawe kuran ko nawtorto dum ana fawi do kuran ngaji kibirtedi enange ele kuran hebe no yidira darano du habgol e yoku yurkoji
tanter monetaire
midane 2023 du murtere golle ko heewi wada male mudun hode misali murtere golle musul en kay dokotro en le di murtere golleji ku jokkundiri natin sabe talko wotru signina hakune bale ko heewi kay en lam on ko noderte pacte social signina do noga e joy lewru outo tan 2023 le CICB genni bamako do isa benkali kay on secrétaire administratif fedde noderteane UNTEM non ko fatintinta ende mudun
il est très récent quand même
ana hani jewe ko woni ko heba wadede gollira kanye ko heba ka gollirede ko latifu holtinde wiide imadraj ana gondi e wadede no dum yarita yeso tidal ngodudu ana fawi do golleji hejabe syndicat ngaji
golleji kewdi kasin matama le netta ko meden leitan 2023 gotede mudun yo batnodirta etat general de la jeunesse no joda halaji di suka jokdo leedi mali wadi watti jabbido ciagal mudun futta ko golleji ya fito teren fotade imingon izin ko nodirta koma tax ciagal mudun kasin ko yada amina unyaaji sappo e jetton fina tawa hokkama deswal le leedi e mangal mudun
sakiraabe do kadde kabaruji di beta ko andondi sini o noddi numero viamo numero 37 321 o do mbay hedaade de holtindi o wiide du kabaruji studio tamani hokkoton fodo mbay hebdo application studio tamani mo bawdon bamode to play store ka kedde hedaade do e seda yewtre sukaabe de waran jukkininde wassalam. Gatto non koy modon hakkilo nyaaw jonte noddirteedo dengo o ana wodi le Mali himbe hewbe tagita wiyede onangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaawdo cantanaado holti en hono o nyaaw wori
moi j'ai eu la dengue
nyaaw dengo o nangi kam fuddiral na wala caldi na wala hore metti bernde sifa tempere monde e ko nande mudum ta non na wala caldi goto fuf tampide joom
absolument partout de la tête aux pieds
nyaaw jonte denga hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantaneda woni ko tiwide toure
sene ni empalu
yo gonga dum sombinta odo nyaw ka bo walda fi jonte pali ma jonte goddo yo nyaw denga bo hana fi yebede no mo satiri bonondani ndenno tino den jewtuyade odo nyaw le ciudi dotoro yalla hakilaji amen nambalto
tuglu rassure
non do yo kabaru jiwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmen
yambereji timmode hitande yo wattumo cukaabe sukaabe kawritata ngada e yewtereji tawado bamako do tawali kedde leedi meden de sukaabe ana kawrita ceko yalla ana ngada yewtere 31 watti yogo buri hewde fu atawana sara mabbe kany ndokkata be kalisi ko be ceko to dun ka benen ana cialo wakkati yoga wakkati yogaaji hakkilaji mabbe di en holtinde wiide di yambereji yalla ana kane huyenede na denu waawi wadde en yirwere sukana di landi dile yewtere sukaabe de handen ko Mamadou Samassiko wadni en do faaba muye hejaabe amen wombe le nokkuje de
Rosi dakabana kungulu cinya yo inde grengaji sukabe to yelimane banyagara esikasu bedo sukabe jugube hakune dubbe jiddi sappu etati na yambina hitande fuf fuddugol hitande heyre bindantan itude temed didi ma temed nay yogabe kay fa temed joyi yalla darnade am saddaji dido yambereji cakta hitande
amaton
mel kawrna goda amen fu temed joyi makka mon amen debbo godo defina amen mabbe nyamli gren amen ngenden julle 31 me fuddi hakundure kalse jati gi di rawnen lewru janvier pawarta de chamantale go no lewru décembre mais soori chofe kay kulleji kewdi dima wartama nyama gota am fu hannen itam bo udnyere beede chogu chofe dima wartama defade me yimbe jettonno me sodan chofe salati e kulleji nyantere ko heew hono jiani yartede nanan mudum makkan mon amen debbo defina amen jamman julle 31
sans salaire waake
tama sarabe be na jabani hono dido yambereji di hatilaji mabbe di kay na cirti bangal mudum
dem semine
kawtal sugaben moda ne yambere 31 minke midi mila torra fola e mudum sa ana nato sabe be haba andundura be nato gotum tare be ba jindurde be golider nyalade warande hunne fu waami halde ko mo fottina pati sugabe mu yalta tan wada kulleji laale ile gennini yo tan ko modja be ba hakkundurde le gerengaaji mebbe ko jode be gaajino be muuri min ge mbedi yidi sugabe en korta jodo nyaama buru wada kulleji laalidi min ke sa lamda mi anafa fu wala e wadugo ne yembere 31 sabe accident nan heewi
satodo non je le jangido yo gaaje liire de landinal yembereji cakite hitande jande fanda mudo wi ardibe goto e jangnire privé en to sikasu yella sugabe be na baba weltade
par rapport
ko nare bangal yembeje fuku wattele hitane kulleje kewde ana wadele mudum ko modja ga ko buri hasinina na mudum jamaran tinno tan dokkundra juude jodo nyaama buri wadde kulleje laalidi sabe kulle hewde ana wadele mudum ko natto sabe bonde maral sukabe meden min gaso lamdama hono wadde di yembeje hewda sukam torra fe goto ana wata famtumde kulleje hewde
donc en taguje bilidi hakilo hultivide on ido yembeje di nokuji o yimbe le njawtata njima mboma ndanno di wawi latande skorbe nokku sultere e bi mamadou nyetawo o psikolog yembeje di na simbina gondal jamare lato sababu dun neddo yaaja juude e doro famu kala ko woni pa bondiral
bien manger
hono nday julle nanan mudum ko tewtem nan lanno famu woda nyama heba fijana muiri sabe sukabe heba nyama hartan du pour wilde den gay ko he mebbe dun ciagan ne yembere be warbe tingo ciagal mudum kulliddi be wadi hono leddi batuji sukabe hewbe ana wa anandurde fa nato gidrabe ko wa nata des be nangudra juude jaadi fa danto gurnga mebbe haadi min gam mide tijji hono wadde di yembreje wadata torra fude suka ko naari bangal jande mudum e nedda ko mudum
pédagogique social
bangi goddo dun kambe dun kambe hultivide sifaji kewdi na godani sukabe yalla be jewta be jirwa be bedoro fam e holliti sifaji hono yewtere sembe chaldi e fujoji video ngaji e fujoji lolurde jeux vidéo di wakkat juuno sukabe hewbe nakin